It's Beyond, baby.
Mama, yo, yo. Baby, yo, yo. Ay, yo, yo. Baby, yo, yo. Mama, hasilani. Abadani. Mapenzi lako umenteka shimbombo. Chuchu dodo dodo. Koko boy mtambo. Penzi lako moto moto. My baby. Shuka chini ukamatie Koboko chuchumie Shambombo Chezoni machachari Situmi pombe kari My baby usijari Nagonga dona matunda matunda kwa sana Rampampampa Mugide mugide Rampampampa Mama yoyo Rampam pam pam, mukide mukide. Rampam pam pam, mama yo yo. Tani u tani tu, tani wa mama e, tani wa ha. Tani u tani tu, tani wa mama e, tani wa ha. Tani u tani tu. Taniwa mama, taniwa hey hey hey. Kama mtoto natamba, natembea, penzi lako nachuchumia, cha ukucha. Nikuvishe na pete tuoane, na iwe shangwe, na iwe shangwe. Hey hey hey, kwenye wivu ajinyonge. Ya juju wakituona tu Lazizi mangu kipenzi nani para ha, ha. Ratu kati katika sheki sheki jirushe jirushe ni kupakate rampampampa mama yoyo Ram pam pam pa, baby yo yo. Ram pam pam pa, mukide mukide. Ram pam pam pa, mama yo yo. Tani u tani tu, tani wa mama e, tani wa ha. Tani u tani tu, tani wa mama e, tani wa. Tani utani tu, tani wa mama e.